虎连钢机的。
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Feministe Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi turashima twishimira umuhigo nyuma y'imyaka ibiri n'igice ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye duhuje imiryango ku nshuro igira 60. Suzanne Mukandekezi wasigaye mu Rwanda afite imyaka 6 igihe Simeon Gakwaya yahungaga mu mwaka 1959 akajya mu Burundi tumuhuje na murumuna we Esther Mutsurekazi igikorwa kihuse cyane kuko twamuboneye umuryango hashize gusa amasaha 72 aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Igice cya mbere cy'iki kiganiro turakimuharira, mu gice cya kabiri turakira abandi bashaka kumenya irengero ry'ababu, abari mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi, abari ipanzi na Nyangezi zo muri Congo, ababuraniye iwari kare dushakiri na Kibali muri Uganda. Ikaze mu kiganiro iwanyu Montana.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu cyumweru gishize Esther Mutsobekazi yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi, akaba mwene Simeon Gakwaya wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda. Ariko igihe umuryango we wahageraga nyuma ya 1994 wasanze bamwe baratakiriho abandi baratatanye, yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri Simeon Gakwaya. Bari batuye i Nyanza ya Nyabisindu, dore uko yabivugaga.
Twavuye i Burundi, data tumubaza uko we byari bimeze akiri mu Rwanda, ariko yakundaga kutubwira ko yari afite abandi bana yari yarabyaye akagira n'abavandimwe. Yatubwiye ko yahunze muri 1959 ava aho yari atuye ajya i Burundi, atubwira ko yasutse umudamu afite n'abana, ariko abo bana nyine ntabwo twigeze tubamenya, n'uwo mudamu ntabwo twigeze tumumenya. Twari bana bato cyane, ntabwo twabikurikiranye cyane, ariko we yajyaga kwicaza nyine akatuganira ko dufite abandi bavandimwe bahoze i Butare.
Yigeze ababwira amazina yabo?
Yatubwiye umwe gusa ngo yitwaga Suzanne.
Suzanne akaba yari umwana we cyangwa se niwe mugore yari yarasize mu Rwanda?
Suzanne yari umwana we.
Umukobwa. Yego. Nta rindi zina?
Nta rindi zina tuzi.
None se nta zina ry'uwo mugore we yababwiye, nta ryo mu zina ryo?
Naryo ntaryo tuzi pe, kuko twebwerega n'ibyo byose yabitubwiraga ari nkaho tumubajije. Tumubajije na mama yajyaga akunda kumuhaza tete ko abana bakeneye kuzamenya umuryango bimeze bite wababwira. Musaza ukabona nta akavuga ati reka nzababwira nibakura, twari batoya. Ati reka nzababwira nibakura, nzababwira nibakura. Nuko nabonaga asa nkaho adashaka kubyinjiramo cyane.
None se niba yari yabavunguriyeho akababwira yuko uwo muryango we yabusize Butare, Butare yari nini, yababwiye agace nyirizina yabasizemo, yababwiye ko ari Butare hehe?
Yatubwiye Inyanza.
Inyanza ya Nyabisindu?
Inyanza niho yatubwiye.
Nyanza nayo ntabwo ari nto, ariko ubwo turagenda tuhegera
ahantu hahoze mbese ntazi ahantu ngo hahoze ari mu Rukari. Aho hantu rwose ngo niho umuryango we wari uri, ahantu hahoze niho byari byegeranye n'aho mu Rukari, ariko ni hafi aho ngaho.
Yego urumva ko tugenda noneho tuhagera rwose abantu bari batuye hafa aho ngaho barahari ku buryo birumvikana ko izina dufite ni rimwe gusa ariko nta muntu uzabura ntabwo hazabura umuntu wamenya Gakwaya Simeone wahavuye muri 59 akajya mu Burundi ariko akasiga umuryango ubwo rero reka dushakishirizaho uragarutse muri 94 wigeze ugera Nyanza ugiye gushakisha umuryango
oya sinigeze ngirayo na rimwe kubera ko nashakishije umuntu nshobora kuba nabaza wenda ngenderaho ndamubura nibaza ukuntu najya aho hantu simpazi sindahagera na rimwe nkagenda gusa nigabye biranyobera nubwo numvise ikiganiro ndavuga nti wenda ashobora gutangaho amakuru makeya mfite hanyuma bakamfasha icyo papa twetangaga yatubwiraga amazina we amazina yatubwiye izina ry'uwo mukobwa we akatubwira ko yari asa n'abavandimwe harimo ngo bari abapasiteri yari bari n'abadivantiste ariko ntabwo amazina rwose nyibuka bari bato akatubwira n'amazina y'ababyeyi be
yego amazina y'ababyeyi be urayibuka
iyo ndayibuka nibukaho rimwe rimwe
yego bitwaga bande
papa we yitwaga Ngabo y'icondo
yego
naho mama akitwa Nyiraburo
yego yababwiraga umubare w'abana yasize mu Rwanda bari abahungu bangahe bari abakobwa bangahe
papa ntabwo yigeze atubwira umubare w'abana yari afite mu Rwanda gusa yatubwiye ko bari abakobwa gusa
bari abakobwa gusa
Rwanda bari abahungu ariko yatubwiraga ko bari abakobwa
yigeze ababwira ko areba umwe muri mwebwe yabyariye Burundi yigeze ababwira ati iyo nkurebye mbona usa n'umwe mu bana banjye hari ishusho ry'abo bana mufite
papa ntabwo ibyo bintu yajyaga byinjiramo pe nubwo yageragezaga kubitubwiraho ari uko twebwe twamubajije kuko urumva twaricaye atubwira ko afite umuryango noneho tukajya duhora tumusohotora tumubaza ese papa wazatujyanye wazatwereka kugira ngo reka nzabajyana nzabereka n'imikura n'imikura birangira rero yitabye Imana
niba hari umwe muri bo ukumva ni iki ushaka kubabwira
ikintu nshaka kubabwira ngize amahirwe rwose ntasubona n'ubuhoga nakumva umutima wanjye uruhutse cyane cyane
komera komera
numva mbakunze ntanabazi ntabwo ari byo kubeshya mbakunda cyane ntanabazi ntizafatirwe n'umuntu n'umwe ukomoka kuri data nakumva nezerewe cyane mu mutima wanjye yonyine kumubona gusa sinzi ukuntu nabyifatamo rwose
Esteri Mutsobekazi ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro ndagukomeje ukomeze utegereze wizeye nzaguhamagara ningira icyo menya nkubwire inkuru nziza ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
nami Imana rerafashe
mu gihe ikiganiro cyatambukaga Suzanne Mukandekezi umukobwa wa Simeone Gakwaya yaracyumvise ubwe ni nawe wadutumyeho naramuhamagaye kugira ngo mbanze numve koko kuwo twashakaga tumubonye
nitwa Mukandekezi
Mukandekezi Suzanne
yego
none se umuvandimwe wawe Esteri Mutsobekazi uramwibuka
Mutsobekazi muzi mwizina ariko ntabwo muzi
wigeze kumwandikira kera
yego
ariko ntabwo yibukaga irindi zina yibukaga Suzana gusa
nitwa Mukandekezi Suzana umwana wa Gakwaya Simeone
yego yambwiye yuko mwari mufite n'abandi bana b'abakobwa mwavukanaga baracyariho
bose barapfuye dusigaye turi babiri
oh komera
yee
ubwo rero Mutsobekazi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru
yego
ambwira ati ndifuza ko wamfasha kumenya abavandimwe banjye nageze mu Rwanda ya 94 ndashakisha mbura numwe ntekereza ko bose bagomba kuba barapfuye ariko nanze gukura ya maso buryo mpora numva mfite icyizere ko hari umwe mu muryango wanjye ukiriho ati none mfasha dufatanye urumva rero niho twahereye kugira ngo turebe yuko twamonera umuvandimwe none Imana irabikoze ndakubonye
urumva gose ndumuvandimwe wete
yego
ndumuvandimwe we ndi mbyaro ya gatanu kuri data na mama uwo data yasize hano mu Rwanda agenda
ajya Burundi muri 59
yego yagiye muri 59
ubwo si icyo gihe wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 7
wari ukiri muto Imana igukomeze
nari nkiri muto nari mfite imyaka 7 ariko nyuma yaho yigeze kuza hanyuma turajyana njya kureba waba mara y'umwaka n'amezi 10
yego
ariko icyo gihe nta mugore yari afite nari nze mvayo nta mugore afite abo bavandimwe rero bavutse nyuma naravuyeyo bavutse nyuma naravuyeyo sinzi igihe ntabwo tuzi igihe yashakiye uwo mugore nyina w'abo bana ariko nari naravuye ntitubazi ndetse muri make
ntabwo umubazi niyo mpamvu nawe yari kumwe na mukuru we umwe avuga ati turashaka kumenya abavandimwe bacu kubera ko papa wawe nyakwigendera Simoni Gakwaya yakundaga kubabwira ko bafite abavandimwe mu Rwanda ntabwo yahoraga bibabwira ko bahari ko hari umugore we ko hari n'abandi bana 4 ati bo bana banjye mubamenye niyo mpamvu abana bakuze bazi ko bafite abavandimwe mu Rwanda
turahari rwose turahari ndahari na musaza wanjye umwe abandi barapfuye ariko rero hari n'abuzukuru ba papa
yego yashakaga umuryango muri make yashakaga umuryango rwose
umuryango urahari rwose pe
ikiza nanone nuko mutagiye gutura kure mwakomeje gutura aho hafi y'urukari nicyo yibukaga ngo papa wanyu yababwiraga yuko bari batuye mu rukari
ntabwo ari mu rukari neza ntabwo ari mu rukari hafi y'urukari ariko rero kujya mu rukari kuva aho dutuye ujya mu rukari n'isaha imwe
ibyo byose ni byiza birashimishije kubona nkubonye vuba reka ndebe yuko nahamagara Mutsobekazi akitaba kugira ngo mpite muha iyi nkuru kano kanya nawe uyumva
ninanjye wabyiyumviye icyo kiganiro cyawe nkunda kucyumva ndagikunda cyane
ukunda kumva agasaro ka buraga
nkunda kumva agasaro ka buraga saa 10 z'ijoro bucya haba ku wa mbere
yego
iteka ndacyumva nijye wabyiyumviye
urabyiyumvira rwose wumva turimo turakuvuga twavugaga Suzanne
narabyiyumviye rwose narabyiyumviye rwose umuvandimwe wanjye arira amarira menshi avuga ko ashaka kumenya abavandimwe narabyiyumviye
ni ibintu byiza ukomeze rero wumve
abaturanyi n'abavandimwe bandi turi kumwe mbabwira ni igitangaza cyabaye ntitwabonye umuvandimwe rwose mva narabyiyumviye n'amatwi yanjye
mbese ijwi rya Amerika ni radiyo mwumva cyane
ndayumva jyewe nkunda kuyumva ko radiyo kanjye kaba kari ku musego ndi umukecuru ufite imyaka 70
komera Imana igukomeze ntabwo urakecuru uracyari ijigija ryiza
rwose numvise ari nk'umunsi mukuru mbonye numvise ari igitangaza Imana inkoreye muri make
ni igitangaza wagira ngo Imana yari yashatse kubikora vuba ndibuka nsezera kuri Mutsobekazi naramubwiye nti ndizera ko nzaguhamagara vuba nkubwira ko nakuboneye umuryango biranshimishije rero kuba ngiye kumuhamagara muri kano kanya nkamubwira ko nakubonye hanyuma nkabahuza mukaganiza
ndahari rwose ndahari wese Suzanne Mukandekezi ndishimye narishimye
Ngaho rero madamu Mukandekezi Suzanne ndagushimiye cyane kuba uje no muri kino kiganiro tukatuganiriye mu gihe ugitegereje guhura na murumuna wawe kandi nongere ngushimire kuba wumva ijwi rya Amerika kino kiganiro agasaru kaburaga
Ukunda kucyumva rwose nva nawe urakoze cyane Imana izaguha umugisha izakongera imigisha ikongerera uburambe rwose ikongerera n'ubumenyi umva Imana ikujye guha umugisha
urakoze cyane
kuko nkunda kucyumva nkumva rwose ntiwakunyereka nkakubona imbona nkubone nagushima cyane ndakwishimira ndagusuhuza
urakoze cyane uzambona nzagusuhuza vuba ninza mu Rwanda ntabwo rwose nzagenda ntagushuhuje abantu bose batugaragariza urukundo tugomba nabo kubagaragariza nawe rero nzagusura turamukanye
yee murakoze cyane Imana ibahe umugisha
namwe
Agasaro Kaburaga
maze kuvugana na Suzanne Mukandekezi nahise mpamagara Esther Mutsobekazi nsohoza isezerano
uribuka turi mu kiganiro ejo bundi narakubwiye ngo nzongera kuguhamagara nkubwira inkuru nziza nkubwira ko nakuboneye umuryango wawe nicyo cyari kinzanye rero muri kano kanya
yego uyirabeshye
ntabwo mbeshye ntabwo mbeshye Suzanne namubonye
uyu urabeshya
Suzanne ariho namubonye
oya
yego
Ari
Nyanza hahandi papa wawe yakubwiraga ko atuye ntabwo ari kure yaho ari hafi yo mu Rukari
Yego
Yego
Sizana we pe use ko mana yaje
Iyakire
Tata bagwin ese Hanyuma cyangwa mubonana
Nubu ngubu nuko nakubuze nagira ngo muganire nagira ngo mbahuze muhanyuma muvugane hanyuma ubundi mugi uzaje kumusura arahari afite umuryango wawe benshi hari bamwe batakiriho ariko hasigaye babiri musaza wawe umwe nawe na Suzanne ariho
kandi bara na musaza wanjye se
hari na musaza wawe nimba nabyumvise neza nibo basigaye gusa
bekirintu numva nishimiye usabyitse ndamubona gute
uramubona vuba nuko ubu ngubu baryamye nje kuhamagara ndebe numva niba hari
bashobora kuba bajyana
yari ya bari bagutegereje ariko birumvikana ko njye nkunda kubikora mu kiganiro cyanjye agasaro kaburaga iyo mbere yo kumpuza abantu n'abandi nyine uwo twashakira umuntu mbanza kumubaza birumvikana ufite ibyishimo byinshi ufite amarira y'ibyishimo tuza gatoya umbwire inkuru urayumvise Suzanne bavugaga mukuru wawe ariho yanzu yashinzeho
nabimubajije
arabyibuka ko yabandikiye
Yego
ya arabyibuka
ariko mana
yaje no kubasura ariko yaje kubasura mu wowe wa ntago wari uriho ya papa wawe yaratararongora ariko yaje akiri umwana
w'umukobwa Yego ibyo ni papa yarabimbiye ko yigeze ngo kuza we kumureba uwo mukobwa we yarakundaga cyane bikomeye ku buryo we ngo yaje no yigeze kujya kumusura
ya yaje kumusura ibujumbura
Kizara
we ntumva nese we ntago shaka kumva ukuntu nishimye ngaho rero sangiza ibyo byishimo abakumva ku ijwi rya Amerika muri kano kanya nabo n'abandi bana benshi bamaze imyaka mirongo wowe sinzi n'imyaka mumaze papa wavuye mu Rwanda imyaka igera kuri 64 none dore igihe kirageze abantu yasize ashibutse mu Rwanda baracyariho ni ikintu cyiza cyane none ibyo byishimo bisangize abumva ikiganiro gasoro kaburaga uza mu kiganiro uwumvaga wizeye rwose ko bizashoboka tukagufasha cyangwa rwagutereka nge gupimiranya ndebe ntawo nta uburiraho atahinze
njewe naragerageza gape ndavuga nti rero nta kundi nabigenza nagerageje ko nshobora kujyayo mbura uko mbigenza mbura uko nagenda ariko aho mbyumviye ndavuga nti reka mfe kugerageza njewe napfuye nko kugerageza ndavuga nti reka mfe kugerageza n'ubundi sinzirenganye mbure ariko nagerageje numvaga ko rwose ari nko gupfa kugerageza nkavuga nti ntazava nkirenganya nkavuga nti basi iyo mfa kugerageza na hariya nti reka mpagerageze nzange nagerageje sinzirenganye rwose none mani ishobora byose birakunze ariko mani
mukuru wawe yambwiye yuko yumva ijwi rya Amerika buri cyumweru yambwiye ati nanjye wabyiyumviye mbese wowe wumva ijwi rya Amerika cyangwa se ubu ngubu hari ikigiye guhinduka mu buzima bwawe gasaro kaburaga uzajya wumva kugira ngo ufashe n'abandi kugira ngo ababuranye n'ababo nabo bashobore kubabona
njyewe ijwi rya Amerika najyaga mbyumva mbere nkibana na mama nyuma yaho ntabwo nongeye kubyumva ariko nasubiriye kubyumva ejo bundi bambwiye yuko barangisha abantu ndavuga nti yego barabarangisha bati cyane noneho mbitega amatwi ndabyumva mbyumva nk'amezi abiri mvuga ariko aba bantu koko bararangisha bakababona se koko nibyo nkajya ndukurikirana yewe n'ibya mu gitondo nkaryumva n'iryamye nimugoroba nkaryumva nuko ndavuga nti hano hantu nanjye nzagerageza pe
urabona rero aho wahinze niho usaruriye umusore kazi rero nishimiye kugusezeraho hano mu kiganiro agasaro kaburaga waje witora tuzi ubugutereka ngende ndebe ko nagira Imana nkabona umuryango wanjye nagira nkubwire ko uri muri bake cyane baza mu kiganiro agasaro kaburaga tukabonera umuryango nyuma y'amasaha 72 gusa kuva batambutse mu kiganiro nawe rero wiyongereye ku bantu batarenga 10 tumaze gufasha kubona imiryango yabo nyuma y'amasaha 72 waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro nkwifurije guhirwa n'umuryango wawe nkwifurije ibyishimo uhorana mutsobekaje
yego murakoze cyane ndanezerewe ndishimye cyane Imana ibahe umugisha mwinshi cyane utagabanije ibyibakomereze ibyo bintu byanyu mukora rwose ni byiza Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kandi n'ababuze imiryango ndabizeza ko bazawubona pe nta kizere nari mfite ariko ndumva nishimye cyane mutima wanjye ntabwo bazumva bazagerageze nabo bazababona nisengera icyizere gikomeye cyane ko n'abandi bose bazababona rwose ndanezerewe cyane cyane
Agasaro kaburaga
nyuma y'umwaka w'1994 Gakwaya Simeon yagarutse mu Rwanda ntiyasubiye mu Rukari rwa Nyabisindu aho yavuye mu mwaka w'1959 yitabye Imana atazi ko asize umwana musozi iyo Esther Mutsobekazi atereriyo ntashake kumenya niba hari uwo mu muryango wase wasigaye abana bagakwaya bari gukomeza kubana mu Rwanda bataziranye igihe cyo kubahuza ijwi rya Amerika yari hari Eric wagira ubusa aratubwira uko byagenze
urwo rusaku rw'umukecuru mwumva si urw'umuntu uri mu kaga atabaza ahubwo ubumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka sharira yaranze u Rwanda
Nimugwa Niko, kuri jirwe niki? Ndacice, cicike turahari, wangana, wangana, wangana turahari cicike. Cicike.
Turi mu mudugudu wa Nyagatovu, akagari ka Kavumu, umurenge wa Busasamana, Inyanza, hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda. Mu bavandimwe bahuye ku isonga, hari Madamu Esther Mucobekazi, n'umukecuru mukuru we Suzanne Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko. Bavukana kuri se na ba nyina batandukanye abavandimwe ntibarashira impumu
niba bagata batweze we utuburi hafi aho koko aha nanga sibo ndiko yabatana na Mariya urinda kurira sinakubwiye se urinda kurira urinda kuvugira kurira byurira koko turaha hafi aha ngaho iruhande rwawe
Mu mwaka w'1959 Simiyoni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma ahungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rashiri Nyirakayonga n'abana. Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi. Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro. Babyaranye abana babiri Bucura ni Madamu Esther Mucobekazi w'imyaka 29 y'amavuko. Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo. Mucobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri. Avuga ko se umubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe. Mucobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugura. Yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita ku ivuko, bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko.
Ntabwo mfite ikintu cyo kuvuga kirenze, gusa ndishimye cyane, bikomeye cyane pe. Ndishimye birenze, nta kindi kintu mfite cyo kuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane, birandenze, birenze ubwenge bwanjye. Ntabwo ndashira ubwenge kugira ngo mbibone neza ko ari byo koko.
Akeka kuri kurota?
Ntabwo ndimo kubibona n'ukuri, kuko ntabwo ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve indimwe kwa papa. Gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari. Twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho, nta wundi muntu ubaho n'umwe. Numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze imyaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu. Turacyari na Mucobekazi.
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha nkacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi, nkagerageza kuza ariko simbona unzana bikanca intege. Aho numviye rero ikiganiro cyo ku Ijwi rya Amerika Agasaro ka Buraga, nanjye ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mpe kureba ibyo gupfa kumva, ngize amahirwe mbona rwose birakunze. Ni ibitangaza by'Imana, sinzi ko nabivuga.
Mukecuru Suzanne Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko. yasigaye mu Rwanda uyu yadutekereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga
narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya Amerika agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika narabyiyumviye mbyumva sanuri mutuntu twudutotsi ariko radio nayo nayifunguye noneho numvise amazina arasogokuru ndegukanicara kuburisha uriya mwana avuga amazina ya sogokuru ngabo y'icondo na nyiraburu numva ni sogokuru na nyogokuru noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana numva ni gewe mwabagabo bwatunze gucyango mbivuge nta muntu ntaribwiye nibwo nabyukaga kare mbwiriye umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye abakobwa ba papa bashaki badushakishije bashakishije umuryango ubwo rero irikora nabuhanga ni ryiza cyane yahise ahamagara Kigali ngo ashake inomero zawe ngo uzu yitwirike bagire ubusa noneho uwo yazatse ni waje kumaniza Venusite nubwo ati zose mba ndazifite reka ahubwo ngo uriza Venusite noneho rero Venusite uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu bwarekeye Venusite aramamagara aranyibwira ndumbwira ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda ibyiza ukoramo nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye naramwumviza ati wari twiyumviraga kuko yanavuga ati niba Suzana akumva ubu wasanga akumva naramwumvaga kuko naranezerewe ntawabasha kubona umunezero nezerewe naranezerewe naranezerewe narabivuze uwari wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka nababwiye ko nabonye abavandimwe
hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
ubuse ntimubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye ubuse nabasha kubivuga ndabyishimiye ndamukunze mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undi tuzamubona yatubyariye abakobwa beza nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye musobekazi ntabwo nabona uko mbivuga
bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino nyina kimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi rya Amerika kubera igihe cyari gishize niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe afitiye ubutumwa bakurikiriye radio
icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi yimpamo ijwi rya Amerika narishishikariza ndetse n'utararyumva kwagiyumva radio ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane kuba byonye ni duhuje n'umuryango tugaba twongeye kubona umuryango ba mama wacu barapfuye ndishimye cyane ko nongeye kubona mama wacu umuntu uvindimwe na mama nkibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwara abantu ndumushoferi ni natwara abantu aho twiriwe tuzenguruka nabasabye uruhushya ndabwira nti mumbabarire hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku gasaro ka Buraga nitugera muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyureyo tujye kumureba barankundiye tuzenguruka za Gikondo Remera tuzenguruka Kicukiro igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwanda X ndabwira nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri mirezi ya kabiri Gikondo nakatishije imodoka baranyemerera ndabwira nti ntago nagenda ntamubonye naragiye musanga kukaza aho yakoreraga agisohoka muri ibyo nahise mwibwira kubera ko nabonye asa na mama turasuhuzaga turishima yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize
ubutumwa bwa Nsabimana ntiburi kure y'uganye na wabo
bikomeye cyane ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha ntabwo ari ukubeshya ni ibintu bikomeye ubu tuvugana mpagaze aho Inyanza papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu nabonanye n'abakuru banjye nabonanye n'umuryango wanjye abahari bo nababonye n'ukuri ndishimye cyane bikomeye kandi nibo bahumuje nabo
nyuma yo guhura n'abavandimwe umukecuru Suzana kuri ubu ufatwa nk'umukuru w'umuryango aratangaza ikigomba gukurikira
mu rwego rw'umuryango nta kizatubaranye ngiye guteranya umuryango tugira icyo tuvuga ku bakobwa bacu ngiye mukuru ndi imbyaro ya data ya gatanu ababo nkurikira barapfuye n'abankurikira barapfuye hariho umwe ariko ubu ngiye guteranya umuryango tuganire ku bakobwa bacu basimiye ni Gakwaya ndamwishimiye turamwishimiye umuryango uramwishimiye
abadukurikira ku ijwi rya Amerika nababwira ko urwo ari rwo rugendo rw'aba bavandimwe bari bamaze imyaka isaga 60 bataziranye nabandi mutarabonana abagihumeka nta mpamvu yo kwiheba dufatanyije byose biracyashoboka
kumeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwihariko wa muri sanga mpayikaze Claudia Kwizera ushaka kumenya makuru ya basaza be bahoze mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi Claudia Kwizera atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza akagari ka Mpenge umudugudu wa Mpenge
keneye kumenya ahantu abantu banje basigaye bari kuko narababuze
abo bantu bawe ni bande bitwa bande
nabavandimwe banje umwe yitwa Sehoro Jean Bosco undi yitwa Evariste Azabintwari
none se mwaburaniye he byagenze gute
nukuvuga ngo babanaga na papa mu Burundi mu nkambi y'u Burundi twe tuba mu Rwanda aho papa apfiriye rero 2015 nyuma y'icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru yabo
none se abo bavandimwe bawe uribuka imyaka bari bafite muri 2015
nakekeranye kubera ntabanaga nabo rero mu rugo hari amakuru yabo menshi yenda ntazi
yego
ntabwo twabanaga
gerageza
Evariste we yari afite nka 2015
yego
ubu ntihashize imyaka 8 yari afite nka 10 nka 20
deka ngufashe babaga muri nkambi y'u Burundi
babaga mu nkambi yitwaga Butare mu ntara ya Rutana
amakuru ufite nuko bakiri muri iyo nkambi cyangwa se nuko bahavuye
ni kuvuga ngo nta makuru ufite gemeruka aho ngaho 2015 nyuma y'uko tuvuye nibwo papa yitabye imana kuva 2016 kontakti zabo zose twahise tuzibura
none se niki cyatumye mutandukana kuki bo basigaye mu nkambi mu mugataro
bagiye mu nkambi nyuma bagiye 2009 bagiye basanga papa papa niho yaraje papa yagiye 2006
none se kugira ngo bajye kuba mu nkambi ya Rutana hanyuma bura amakuru yabo no kubera ko utashatse gukomeza kuyamenya wabuze uburyo bwo
wagira oya ntabwo ari cyo gusa ntabwo ari cyo gusa n'umubyeyi wabo ba nta makuru yabo afite n'abandi bavandimwe bavukana nyine nta makuru yabo bafite
hari impamvu igaragara yatuma mwebwe muba mu Rwanda bo bakaba mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu
papa yagiye mara wagiye kwivuza avuye yahitira i Burundi uburyo yageze mu nkambi nanjye simbuza urumva nari nkiri na muto ntabwo nabajije ibibazo byinshi
kuba umaze imyaka hafi 8 nta makuru y'abasaza bawe ufite birumvikana n'ikintu kikuri ku mutima urabyuka ukavuga uti basaza banjye bari hehe mbese mu Rutana mute bakurusha imyaka ingahe
kuri Jean Bosco we yarandusha nk'imyaka igera mu icumi niho muri hagati y'itandatu n'icumi gutyo ntabwo nzi imyaka yabo exactly kereka mpamagaye mama wabo akabimbwira akambwira ikigero cy'imyaka bari barimo
kubera iki ari we wahisemo kuza mu kiganiro agasaro kaburaga kubera iki atari mama wawe waje ni wowe ubakumbuye ubashaka cyangwa se hari izindi mpamvu
mama wawe nta telefone agira mama wanjye we nta urumva nyine ntabwo yabijyamo cyane ubwo gihe nk'abavandimwe kandi nkabari igihe uri sivirize ntavuga ni nabyinjiramo cyane niyo mpamvu nabigiyemo
yego
bari banansabye nina nabo byo nyine ko twabashaka ee mise cheze na nabonye umuntu apostinga imiryango mwahuje amubwira nti se aba bantu nanjye bashobora kundonera abanjye ubwo yampaye contact zanjye
nibyo
ee ariko bwa mbere nayo nabanje no kujya muri Croix Rouge ahubwo no kureta ntazo bampaye nagiye mu kwa gatatu
nibyo
arestitasi yaboneka
muri Croix Rouge ntabwo bizoroha kubera ko abavandimwe bawe ari Jean Bosco ari na Evariste ushakisha barengeje imyaka y'abana bashakishijwe muri Croix Rouge bavuze ko naje hano ku ijwi rya Amerika bambwiye yuko ntashakishiriza ariko se ubundi wari usanzwe wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ijwi rya Amerika ni radio wumva cyangwa se waje gusaba kuvuga uti niho kujya mu isoko nkajya gupimiranya nkareba ko nabona ko nagurisha cyangwa sinarangura icyo nifuza ariko ntabwo uri umuntu ukunda kumva ijwi rya Amerika
usibye amakuru narebaga kuri social media n'ubundi kusanzwe ngiye ntabwo numva radiyo nta radiyo nimwe njya numva pe sibyo nko kureba post zanyu ubwo narabakurikiraga kuri akawunti yanjye ya Facebook amakuru
niba aba basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva niba bakiri aho ngaho mu nkambi ya Butare Butana ni mu Burundi cyangwa se bari n'ahandi mu kindi gihugu cya Afurika baba muri Zambia cyangwa ahandi hantu tutazi no muri Malawi aho bari hose barakumva ndasaba cyane ngo bakunze niba bakumva n'iki ushaka kubabwira ni wa munota usigaye mba hamweshe abaje mu kiganiro kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo n'iki ushaka kubabwira
kiri ku mutima none aha ni urukumbuzi rwinshi cyane ni abavandimwe bagiye tutamenya n'imyaka myinshi cyane ko aribwo nari nkimenya n'ubwenge nkurikije n'urukundo twakundanaga noneho nahita mbabura byihuse gutyo ndabakumbuye cyane cyane ku buryo ntabisobanura rero nshaka kubabona nkongera nkabona uwo nita musaza wanjye
ni icyifuzo cyiza gikomeye kandi cy'urukundo ruhebuje ngaho rero Claudia wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndahamya yuko basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva kandi ko bazaduhamagara vuba kugira ngo batubwire amakuru yabo hanyuma tunezezwe no kubahuza ngaho rero amahoro y'Imana Muhinde Janvier utuye mu ntara y'Amajyepfo umurenge wa Ntazo akarere ka Nyanza akagari ka Cyota Makara mudugudu wa Ruyenzi yaje mu kiganiro ashaka base wabo babidi amazi imyaka 26 ataza makuru yabo bahungiye muri Kongo mu mwaka wa 1994
tunza gusa nkaho nyine tuburana bagiye mu cyahoze cyitwa Zaire ubwo mushiki wabo ari witwa Mukakimenye Speciosa we aza gutahuka atahutse rero mubajije kuko twe twari twarahungiye Tanzania nyine njye na papa ubwo mubaje mese kuko papa yajyaga avugana na basaza bawe bo ko mutazanye bite barambwira ati rero ariko nge ntambara yarabaye nyine bwa ngombwa ko dushwa tandukana ariko mbere yuko dutandukana bambwiraga yuko bashobora kuzajya muri Zambia atubwo rero nayo makuru duheruka iki nimba baragiye Zambia nimba yenda baraheze muri Kongo atugusa ariko amakuru duheruka nuko bambwiraga yuko bazajya Zambia
none se amakuru yakubwiye bari muri Kongo mu kahe gace ka Kongo mbere no gutekereza kujya muri Zambia bari hehe muri Kongo
bari mu nkambi ya Panzi.
Panzi ni hafi ya Bukavu aho ngaho. hanyuma niho bavuye bajya muri Congo nta handi baganiye intambara yateye bari muri Panzi cyangwa se bari he
bari muri Panzi bano mu nkambi ya Nyangezi niyo bayibayemo birangirira aho nyine ubwo sinzi gusa icyo nibuka neza ni uko nimba barabanje muri Panzi cyangwa nimba barabanje muri Nyangezi ariko izo nkambi zombi ngo bazibayemo
dukomeze ariko dusubira inyuma gato kugira ngo byumvikane neza abo basowanyu ushakisha amazina yabo nayahe
hari uwo bita Rwarinda Gilbert
yego
hakaba n'uwo bita Rwabigwi Jean de Dieu
bahungira muri Congo muri 1994 bari abagabo bari abasore bari ingaragu banganaga iki
Rwarinda yari umugabo yari afite umudamu bamwitaga Mukansanga
yego
ubwo bahunze bafite umwana wari yari uruhinja ntabwo nange nari muto ariko nta izina ry'umwana ryo sindibuka naho Rwabigwi yari umusore ariko yari umusirikari mu ngabo z'u Rwanda nyine zo hambere
yego
ubwo baragenda gusa bageze muri Congo igisirikare ntiyagisubiye ngo ntabwo yagisubiyemo babanaga mu nkambi ubwo rero na mushikari we masenge nabwo yambwiraga yuko Rwabigwi n'ubundi uwo nta mugore yari bwashake
agaruka mu Rwanda yagarutse muri 1997 yakubwira yuko barumuna ba papa wawe abasize muri Congo ariko ko bafite umugambi wo kureba ikindi gihugu bajyamo icyo gihagaruka yagarutse kubera ko inkambi bari bazisenye hari icyo yakubwiye aho bari baherereye icyo gihe bari baragiye se cyangwa se bagiye muri icyo kivunge kubera igihunga kubera ko inkambi zisenywe
nuko inkambi zari zishenywe nicyo cyatumye nyine bahita batataniza ngombwa ko we agaruka ubwo bapakira mu ndege ngo barabazana abandi bo bakomeza iy'amashyamba gutyo
none nta kandi gakuru wamenye kuva icyo gihe uretse ayo makuru wabwiwe na Special za Mukakimenyi nta yandi makuru wamenye yabo mbese baba barageze muri Zambia koko baba se baranyuze mu kindi gihugu amakuru wagiye wumva agusumira wa mugani w'abavandimwe bacu amakuru wagiye wumva aberekeye na yahe ya nyuma ufite
gusa amakuru ya nyuma ubwo hari mubyara wanjye ari umukobwa wa Special za Mukakimenyi
yego
ngo yaje guhura n'umugabo hano hafi n'ikigo nyine hano ku Ruyenzi ahura n'umugabo yaramubwira ati fisha ko ndeba wabusa n'abantu bo kwa Karoro ngo Karoro bavugaga isogokuru ari we sawabo bagabo
yego
ndaramubwira ati rero ati ngo umwuzukuru wawe ati none se ati ni umwana w'Umukakimenyi ati mwavanye muri Congo ati rero nuko nihuta atari ko nuko nyine uwo utanzi atari ko banyokorume irabazi twari tunari kumwe
yego
none ibyo umwana w'umukobwa nyine nta no kubyita avuye no ku ishuri yamwitaho aramureba mbese ubwo ngubwo nyine ntiyamubwira nyine ntiyamubwira ati tuba mu iki gihugu gusa aramubwira ati naje kureba bene wacu bari mu Rwanda atari ko nisubirayo zababwira yuko batamuriza ariho na Mukakimenyi ariho ati ubwo ngubwo nimbona akanya nzaza nze mbarere mbabwire ibya basaza babo ntakabona kandi ubwo gusa nzababwira ko bashiki babo babiri bakiriho umwana tumubaje se yari uwo mugabo yasaga ate se nta nimero ya telefone wamwatse umwana w'umukobwa nyine ati ati ntabyo namwatse nabona akajya ari umugabo ntazi gusambira ngo yaje gusura bene wabo ngo arabona mu Rwanda ngo nyine ngataha nyine ngo yisubiraho yarari rero nyine ubwo tubitwara gutyo turarekera ubwo nibwo navuze ni rero reka ntangire ndangishe kera numve ndo ko ari cyo byatanga izo arangishaga mu kwa kabiri tangazo riracaho ategereza mbona ibaye ngombwa ko muri funga nyine ndavuga ngo reka ndekere ndategereze ndi kindi gihe Yumva yenda bazampamagara niba kampamagara kandi ubwo bazaba takiriho cyangwa se yenda sinzi yenda kuba yenda batumva nenda yenda batari yenda batagenda kumva radiyo ijwi rya Amerika nta wamenya bitewe n'akazi umuntu aba arimo ubwo nyine mbitwara uko ndavuga nta kundi reka ndekere gusanza gutekereza wewe kuzunona kuzongera nka kwandikira kuri nimero kuko hari nimero ujye uvuga ku gasaro kavuze ujye uvuga iyo utazi ikiganiro n'igisoza
yego
ariko mbona biri ngombwa ko ari kuyikoresha kuri WhatsApp
yego
ubwo telefone yanjye birapfuye maze gukanda ndabireka nyine ubwo hitana na biyorera gutyo ubwo umugabo ndubatse ubwo urumva umuntu ahita ajya mu bindi n'ibindi gutyo
birumvikana ubu noneho nakwihamagariye kugira ngo tuganire kandi urakoze kumpa amakuru menshi ku ribaso wanyu ndavuga Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert amakuru ahawe cyane cyane nu namushiki wabo aliwe tante wawe mu Kachi Mini Specials akubwira ko basize muri Congo kandi bari bafite mugambi wo kujya muri Zambia niba batwumva muri kano kanya cyangwa se n'undi wabamenye ni umugabo waje akamenya sogokuru wawe akamenya ko bari kumwe niba bumva ikintu kiganira agasaro kaburaga muri kano kanya bari muri Zambia baratwumva no mu bindi bihugu byinshi bya Afurika baratwumva cyane dufite miliyoni z'abantu bakurikira ijwi ry'Amerika niba bakumva muri kano kanya abo basowanyu Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert niki ushaka kubabwira ufite ku mutima umaze igihe ushaka kubabwira kuba wahunga kuvuye muri Tanzania ari umwana ariko uravuga uti ndashaka ba data wacu baherereye ngaho rero bandikire abaruwa y'urukundo ufite umunota umwe
gusa ndabakumbuye mbaherekana ndi umwana muto cyane gusa mbabonye byanshimisha niyo twanavugana yenda bitewe na nuko abayeho nabyo byanshimisha nkabwira n'abashikize ko rwose ko na bakeneye kumenya amakuru yabo gusa ko bakiriho kuko bafite agahinda kumva ngo abana tuvukana nkaba ariko dusigaye twenyine turi abakobwa gusa babiri abasaza bacu bose nta n'umwe tuzi amakuru bamwe barateye barabizi ko bapfuye nka papa yarapfuye abandi basaza babo bandi bavukana kuri nyina bose nta n'umwe uriho usigenda abo babiri turangishe tutazi nimba barapfuye ariko bamenye ko bariho bakwishima rwose yewe byaba birenze kwemera nana navuga nti gusa namwe izabaho umugisha kuba akazi mukora kuko naratumwe n'Imana kandi mugomba gusohoza ubutumwa
ngaho rero umuhimbe ndagukomeje janvier kwifuje kugira amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
nakire bangugira ke Lucia ushaka kumenya irengero ry'umugabo we wamurengeye Pascal baburaniye muri Congo iwarikari ahitwa igatambira amakuru aheruka kumva nuko uyu mugabo we yaba yaravuye muri Congo yerekeza muri Uganda bangugira ke Lucia ati mu kare ka Nyamasheke umurenge wa Kagano
harimo umusaza wanjye ariko nzakwaye Imana nabonye nawe muturi ishanje muri Congo
ni musaza wawe ushakisha cyangwa se urashaka umugabo wawe
hari musaza wanjye wo ari nawe umugabo wawe twari gatambira muri Warikare hari na mwisegereza wanjye witwaga Bonaventure Barizi nawe natwabarira ngo ishanje akubwiriza ati yafariye yo za Marawi abandi akatiyeho ko kwa Brazzaville ako ntabwo kwafatika nyine yemo abaje shatubuye ku kwijigira Amerika ngo bashakishirize
none se ndumva rero ufite abantu batatu ushakisha harimo umugabo wawe harimo murumuna mugabo wawe harimo
umwisengereza wanjye harimo umusaza wanjye n'umugabo wanjye
aha urumva rero n'abantu batatu ushaka reka duhere ku mwisengereza wawe umwatandukanye ishanje
twatandukanye ishanje
byagenze gute kugira ngo mutandukane mwarimo muhunga mwirukanka intambi bazisenye mwatandukanye
twatandukanye mu basasi n'ubw'amakambe bari kuyasandaza bari gucira abantu bamwe banga gutaha hanyuma tukirukaga imisozi gutyo no twaburaniye abo bose no twaburaniye
mwisengeneza wawe yitwa nde
yitwa Bonaventure Barinzi
naho musaza wawe rero we byagenze gute nawe mwari kumwe aho ngahishanje
naho twari kumwe aho ngahishanje
mwese rurakubita muratatana muraburana
rurakubita turatatana turaburana umugabo wanjye wese ukabashe kugirana muri Walikale ufite gatambira
Walikale wese yitwaga nde
yitwa Uwamurengeye Pasikale
unandise aba bose uko ari batatu nta gakuru kabo uzi
nta makuru yabo na makeya afite gusa batubwira ko uwo nguwo nzakorayo imana musaza wanjye n'uwo mutware wanjye wamenye Pasikari ngo bashobora kuba bari ababonye muri kongo Brazzaville ariko mwisengeneza wanjye Bonaventure Barinzi we ngo bamubonye muri Malawi ariko nta makuru nta nkuru niba mwifatika n'ubwo ntamakuru afatika dufite kuri abo bantu
iyo byose Bonaventure Barinzi niba ari muri Malawi Malawi ni ahantu hari abanyarwanda benshi kandi radio y'ijwi rya Amerika irahumvikanira cyane ntabwo hazabura umuntu umwe uzamumenya cyangwa nawe akiyumva akavuga ati ndi hano niba kandi umutware wawe kumuvuga Pascal uwamurengeye ari muri Congo Brazzaville naho haba ikintede hafi ya Brazzaville aho ngaho cyangwa se majyaruguru no mu burasirazuba no mu burengerazuba bwa Kongo hari inkambi zose z'abanyarwanda aho hose abanyarwanda baba bumva ijwi rya Amerika ku buryo bazatubwira ni baramukamye yuko uwamurengeye Pascal yahageze mwisengereza bawe we nta gakuru ke mwatandukanisha nje nta uza hari ubwo ni ugutegereza ko nawe
yakuru ye ariko ababyeyi bewe nduracyariho barahari ubwo umusaza wanjye se na mwamukazi wanjye baraho barahari mu Rwanda inyamasheke rwose bariho barahari aramutse rwose abonetse mwaza mu muza k'umuryango wese umuryango wose bose barahari
iyo ni inkuru nziza none rero nimba bakumva muri kano kanya niki ushaka kubabwira birumvikanira bashakisha ariko babwira akantu kakuri ku mutima ku muvandimwe umaze imyaka ingana gutyo
20 ngaho bashaka nuko bari banyumva
nuko
baza rwose tukubaka mu Rwanda n'amahoro kandi turabakumbuye cyane nibaze tayi babaye banyumva rwose bataha bakaza
yego rusiya ba ngukira ke rero ndagushimye cyane kuba uje muri kino kiganiro agasoro kabura gakuri iki cyumweru ngaho komeza ubutegereze wize kuzabona bawe mwaburaniye ishanje na Walikale muri Kongo
yego
ugira amahoro y'Imana
Imana aho mugisha murakoze
ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ntanu kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha ni 001 2 0 7 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 7 7 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.